You are listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond. It is Sunday. My name is DJ Dowdy. It's 3 o'clock in the afternoon. It's time for Ambiance Congo. Yeah, yeah. When you hear that great guitar sabin played by Augie Latula of King Kester Emenea's Victoria Leyson Dream Team Dream Band, you know it's time for Ambiance Congo here on WRIRLP 97.3 FM Richmond. 2 hours of Congolese music coming to you every other week. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week, and look for Greybeard at 5 o'clock with the Motherland Influence. Rounding out your day of great music on WRIR. Let's start off with some couple of new CDs. The newest one from Kanta Niboma, Niboma Mwandiro. His new CD is called Contador. We're going to play a song off of this one called Lifonja, featuring Luciana Demingongo and Wutumai. Crank it up loud. Enjoy. Keep the music coming on this beautiful day for you. And, like I say, Congolese music is great dance music. So crank it up and push that furniture out of the way.
Señores, con ustedes, Niboma. Sinange panzani partout na baba ba resto ba fête eh na ba anniversaire ba retrait de day eh ayami sonange panzi sango na ba fleuve océan jusqu'à la mer Cécile Kimia ayami sonange komi au douce ona ba oyo bolingo esala pasie nyokola emonela elelisa ye
Comme malade, na comme une kila ou.
Kakapana yo, je t'aime, fumu na kosamba.
Oh papa, ninyango na sali, kongaye, ninyango. Ikambo yanga na yo, e panzi makita ou. Dobe langa ye, ma ninyango. Na langwe, na comme une kila ou.
Na nyango, alula tena mo, kibioni.
Rose Rajam, souka na chroniqueuse.
Nyanga na yo, asilisi, maloba, onalika mwango. Nyanga na yo, tomela na makila, bako silisa nde maloba.
Moninga toliaka na yenzoka maloki, afanda na yena banza kine yesinga, mzoka nyonyoka vene,
talandenga salinga.
Atubinga koti singa fene
anga na dangwe
mwana mama oh mama ninyango na salie baka do ba fleur chérie ozala ki komemelanga zoke zala ki kosala yo mabe
ezala ka kosala yo mabe okende kosambela kaka partout oluka kaka pomo kole komande ya ye tamba salamu kilindenge oh mama
Chico Sombele Souka Bisanga, roi d'Endaka, Amarfé Somo, Bine Kompa, Ope Moula, Mireille la japonaise, Ato Sané Bango Banane.
Hey, Ana, on a ya bali, we komi singa zoma.
Bako loba se li kwa li poa, je teme o.
On y ne posu a banga loko la pili pili.
Mune la e, l'elisa e, se si kimia.
Tete na kola la tanga mabango
Nanya sunga nanya bondela yeah, yeah. Colonel Seguin Oh je t'aime fumu pono salu na bongo
Je t'aime fumu na memi lengambo
Minerubi na uya penzo Mundire tu kuteni ye ya ya Ah le kinata ibali lo Redi amisi
Je t'aime fumu
Tani oyo, les ali beaucoup tani essai.
Essai
Ferdinand.
Bon.
Bon. Bon. Bon.
se Monganga Yebi sa bango ba pesa nga raison na nga ko Po ba yebi eza yanga Histoire Ba changa kamote Ba kala diakoba
Bolo kaye
Homme sa tonne Ami ami camarade ya mboka mondele Batala kana miso bayo kakana matoyo Balo bakana monoko Mwana yo katoli bako peso na batungu Homme sa tonne Ami ami camarade ya mboka mondele Batala kana miso bayo kakana matoyo Alo bakana monoko Mwana yo katoli bako pesona batungu Oko ya kole mbola nzungo ye moto asuke Mpobo yiko yo kalite ya yako koreniwa Olobi oko yo kamate ya mama na yo mpo ya bota yo Mungo nanya bota ki mamon Mwana ukimi mbula oke kobomba na naibali Tala buzo besa langandu Oyo bozo besa la kroko Wana bonya mosali mesa tone Bako meleke mayalizi bate o Bako meleke sema yebale papa Kala rara mwana Eko wela te safwe kobi mayo poli apolika Tuko zela mbula ya sima tambula mbulo Eko wela te safwe kobi mayo poli apolika Tuko zela kakambula ya sima Kende ke malembe u
Motema mindo e Matai mangongi e Onde satane
Suzi kaseya e Maestro Balingi ko sukola Kasi babo inzo tona bango e pola mai Ezalaka
Motama bimbe longi loko la porta ya boloko Muli mombi ndo matoi mangongi ayo katebie Yoka nisiki ndo kezala kandenge nini mwana ma Tango yoko sala mabeo Yangonde bondo kieye satana ye Muli mona yo mabe futio Misere ye
Mokile telemelio
Batomi bimba bilungi loko la porta ya boloko Mombi no matoi mangongi bayo katelie Baka nisi kindo kezala kandenge nini mwanama Tango bako sala mabeo Yangonde bondo kieye satana e Mili mona bango mabe futi
Misere ye
Emo kile telemeli bango Oh
Home satane me satone
Mi camarade amo camondeleo batala kana misto bayo kana matoyo
alo bakana moloko
mwana yo katoli bako pesona batu
l'incomparable Jean-Jacques Bois Jules Bala de Paris Gustave Panzo Germani Gabin Indianga Bruxellois Ou Palanga Polidor Onema Ou Kitoko Sale Lamfoura Nabiso Baninga Bamipesa Batitre à Grand Manitou Chentemba Ada Bombole Président, Presidio.
Angana we yo. Angana we nga papa na joe yo. Aba finga kanga, aseka kanga, achola kanga, kyanga na yebisa bango.
Moto amote mama bembo kana ye lifelo. Moto amoyibi ndako na ye moloko. Moto amatoi mangongi suka se boale.
Oh, misère, yeah. letele melia.
Libanga Bizindeke Chaku Asali Feti, le grand Libanais Malcolm Chaku.
Oh, le mama, katuka longwa oswale.
Vina
Shumanchi, Drigo, Drigola, along with members of Papa Wemba's band. We got we heard Lijo Kwempa on there, and hang on a minute, gray hair moment. Gloria Tucadio, there you go. We heard the song called Mozindo off of his 1984 CD, Don's Bidoda Doda. Before that, Papa Wemba. From the CD Bacala Dia Cuba, we heard Ome Satone. And before that, Bozi Boziana from his new CD, Nouvelle Era. We heard the song called Jetem Mfumu featuring Reddy Amisi, one of my favorite singers, Reddy Amisi. Actually, Bozi Boziana is too, so that was a great duet. And before that, we started off the set with Kanta Niboma with his new CD, Contador. We heard Le Fonja. Support for W for Richmond Independent Radio comes from a generous donor during our spring fund drive in honor of the Better Housing Coalition. BHC's mission is to change lives and transform communities through high-quality, affordable housing. Beyond housing stability, BHC empowers its residents with programs and tools to help them reach their fullest potential at all stages of life. For information, visit betterhousingcoalition.org. Or call 804-644-0546. That's 804-644-0546. The number here, should you be interested in calling, is area code 804-649-9737. My name is David, also known as DJ Dowdy. I'm here with you every other week. Look for Greybeard in this time slot with the other black music next week. And the Commonwealth of Virginia has unveiled COVID Check. This free web-based AI-powered telehealth tool can help individuals displaying symptoms associated with COVID-19 to self-assess their risk and determine the best next steps, such as self-isolation, seeing a doctor, or seeking emergency care. This resource assists in identifying users who are at higher risk from COVID-19 and can help you find a nearby testing site. Authorities caution that COVID Check should not be used in place of emergency care. You can learn more and use COVID Check by visiting vdh.virginia.gov/coronavirus/COVID Check. No spaces in that, just type it all out. And our website is at www.wrir.org, where you can see our track list. Coming up next, also from 1998, let's hear Extra Musica from the CD Etat Major. Here is Racines.
Tosamelaka poto tonga kabaninga te Kasi poto kota lula Amede bakayuko Kostieka La pointe du savoir-faire Eske banatina
I'm Bakayoko en bac. Pompon Kalonji. Binette.
Mama e Jacquinangae.
La Piaï.
Ouadouna, bébé de das. Oué bisa ki naïte ke bolingo e soua kavoye. Ke soué bisa ka kele ya kobo matamoto.
Clarisse Chila.
Se si na zala ki avertite o. La bolimo e komisi na lelo shue o na mwana
mawa
na mwana malubo mboka ya kako konsole
Pompon Kalonji yo swi
nane shipito lobito sala no luta ensemble
Sankai Klebe she ya
nisi mwapa Mwana 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 mwana
pineto sopino kule zumbi sake siko kuta kinga
Mike Bombito
kuna pebo te mwasya kena natika la isole akimi sapijo epwe la mboka na landa ndekeo ndeka elaka na yeloso api mweo
Barbin Timbi
mwana pe singa ya simetiere na mokilie
Eva Mudango
kene ke kaka simetiere mokilie so maka
Peti yawe
Sike batu va boner Kuna na lilita o senye
Chalei Shamba
Lobo kwe sali salo kole sali salo bokote Lope da maria jela da baba le latina moko
Marco Dio Lela
Abete mamo bindenge ninda kupa mula lipala yako Na zongi nanda kona mine jipe o sonye
Blanchard Pierre Poco, Noila Madinga, Patrick et Pindi.
Na powa sokoye de popo kaloshi. Olimono esilisi na maye.
Jesse Deses.
Saratoko yoga esilawa. Kona yo, iine.
Eric et Didia, Radio Nostalgie à Abidjan. Yves Dembela.
Molingwe sako kende ngana zotala. Miso nanga polele. Kasi na zombo na lokola na solota Zoke zali solo realite Nga mwana mawama
Isaki wa muku sa eritie le sanga
Maboko na moto na zako tala impuissante Mabala zako kende na maboko ya mbanda La fina nga ya bolingo babo ya nga na nuteo
Bacho mulu basi na nuteo
Soki na koko kako surmonte Prefe ya boye Ndara mwana mawama Soucié pour Porokalonji, Didier Louata,
Pino Sebidenda, Patrick Aloufouloabo, Adolphe Nsimba, Tony Batanga, Yannick Epumba,
Pinzoli Zobaluka, Nami Seboy Kotanga, Sonia Kanina, Makolombo, Tema et Zouzika, La Vierge de l'Opéra, Bamboya Yena, Moute,
Namolimou,
Naebina Moute, Osokina, Kokoka, Osurmonte.
Vaut mieux être dans le train que de les voir passer, n'est-ce pas, Mirage supersonique?
Qui te connaît son maman, Botana Nango? Le bialo baki baki langana kunaye. Le lo papier hygiénique pour tout à l'eau. Et sa tata bambanda, bakorope mobali nanga, natika la monzimba. Bongo bango basi de la mama
Olivier Kengo
Bongo lo mushika gile asani
Ike Mukeza
Steven Kunzi nene watalu
Fabrice Sange
Na komi site bolingo na ngana ter promise Wamese anzame poki samite pananga Demitere na beti
Nontraje makolo basi na liya mende mbala
Na kolo banini na anzame misoti na ngepana yo Mission non accompli, mon temps bon, c'est vrai, c'est mon temps.
Claudia Bach,
Zoki Sanano Bapoto, comme on a maquillé, c'est dingue.
Chéri Boatia,
mon opessine, si mettiere na mokili,
si rika chouette,
si mettiere na mokili, si mettiere mokili, son a cave. C'est que ma trouva bonheur, kunana lilita, on
a fait junior et moum.
Le boko est sali, c'est le colé, c'est les alopos côté. L'opé de mariage, la tababa, les latina, mon corps.
Héritier noble,
les salons, Yakopa mula lipala yango Na zongi nandako Na miniji peo sonye
Achille Mwamba, Lepisia Bula Yonet Matobo, Bishuka Bamba
Mwasi soki apesi motime pa mosusu
Fredi Mateka
Ate intervasyo yanzamba koyo kali susu
Rama, Luson
Mato emeseni na moli mwasika wapi mwayen
Motansala
kako bonde la jambi kinanga kendana ye
Noel Masaya
Kini Na sali masa poyo bo mwano koma
Boston, ma biala
Na kumba kolo tayo kaka panse nanga Na kosa na kokufa Tango monsuso koye ibembe Na sekwa poto ya mana
Arno Bukele, garçon film
Kuto ya
Angana leli boli ngoloka Mosi na pase kobota Babo saninga lokola Motombongo abosa na kabaninga Moto soka zimbongo Masolo sena batu ambongo Abosani baye babanda eke Utana pasi
Le capitaine Jean la soupienne na aéroport
Baby, baby, ono spli bambé Christian Kinoa na frère Lukaku
Joli Liki Nsala
Professeur de Katoni
Afoutima wa
na papa Rosa, c'est le Oscar
le maître qui a mes Jacques Business. Titi Matenda, Passi Bijou Kamana, Polikosa Langanini, Lido VIP, Sandra Mayele. Ya Otis Mulumbu, Yaya, Tristan Etumba. Il de noir de ngoto, pantalon ya côté fabalata kayango kaka ndenge ozoli ya mbo. Il est Lukau, maître Bido Samba, il est Lomboto, Kedi Matadi.
Bao Lukanani azobeta mbonda, mbonde zobeta mande bakotoyo. Mustafa Sabak, roi Mercedes.
Love salaki bébé dou, juste vers me suffisait. Bolingwe koti tenya, amour est comme bilialia.
Mustafa komi vraiment insatisfait.
Mustafa Sabak junior.
Love salaki, ne comprends. Cerveau est koti lianti.
Mukusa bolingo yonga na landaki.
Que police nga de lokolo, mwana mama na zoko kati.
Yeah yeah,
mama. Rêvez à moi peut-être ces mots. Et pour réactiver sentiment.
Y'a sentiment, y'a j'ignore Aziz.
Hamida Sabak, Yayana Yasmin. Ahmad Sabak, le génieur.
Naïebi Saki au Sabak, le bonheur me suffit pas. Mais misana moi n'a moi kilo. Wanangana kola la terre. Rêvez à moi peut-être ces mots. Et pour réactiver sentiment.
Y'a sentiment Mustafa Sabak.
Patricia Etes, maman ya Mustafa.
Samba salamo ki lelengi satana koti si désordre. Boli mwe koki okomi sa moto. Tala nenge na komi wa.
Marmoud de Sabak.
Et inexploité que je suis. Na yeba kite ke osalaka ingénieur agronom. Y'a pas mouma.
Motomabe
pour eko salanga sentiment
Werner
soki oye ko chauffer chambre mon ama
l'inspecteur Ange Mandiam
libela mame sa musika pataka ye mo sapina monoko
Mohamed Sabak
nalukelo le mono putu putu si setanga Fabrice Mora peche amour
Campbell Campoudi
Nathalie reserve amour natika kila moto ya mbetu kyozo shera kelambo patika lingari
Edi Kalambay
Eko salanga elengi
Didier Maya
Eko salanga sentuma Soki oye ko chauffe ata salona ngai Nalukelo le mono Kutu kutu si setanga Caprice na yo ampeche amu
Kiki Lumbu
Nathalie reserve amu Natika kira moto ya ambeto Nyo so shera kenango Atika linga rien
Ditu le boss na Luanda
Malik Soumaoro
Aphrodite Titi guitar bass d'Angola
Bolingwa Mustafa ekomi kozangamba Ilengi ya sabage komi komakenga
Fabrice Moulele, Papi Mpiana, Bayavisa Kunda.
Moi, je m'en suis à bolingo. Nicolò Nyosa, y'a kaka kanaba plen. Kasi soki olobina ye, altikae. Mbala moko komi fitina ye.
Alex, le grand Nigérien, Ngwebini de l'Afrique.
Ale kaki ya waparaza, na veni na piso. Simana ye na kimia na suwa wapie.
Yadie Bisengo.
Tombo tomo na suba mbote kilikili ye. Nanini, Billy Dembella, Eke Seni Nanini, Kimalubanga,
Alain Finini, Chocolat Partout,
bolingwe sala kamira kle Mustafa
Lita
Ponga yowa na kola la te Tikolo ya Mustafa Saba
Yes, kino bilele
Bolingwa Mustafa e komiko zanganga Bilengi ya Saba ge komiko makenga Tutulanga na tongo na toka na lela Safulanga na ninga na tena lela mu Eko sala delvise te sugar
Alisa de Monaco
Bolingwa Mustafa Saba ge
Tour du monde, Joseph Lusanga, aimé Koussa des affaires.
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Amanda la richesse, la reine de Xambo.
JP Makosano, Samba Mute Samba.
Yena, le bon samaritain.
Maurice Mandandi.
Bienvenue la bolingue si pinga miso.
Pour la musique production.
Ma vraie amoureuse, ma soirée à soki. Vous laissez comme ça. Pour ma voix, c'est la yoka vérité. Thierry Gola, bolingo naïa. Et la musique naï, mon général est grada kumbu. Eric et Mando, bolingue kabina.
Papa Manonga de Bandalungwa, Alessi Baba le roi d'Enjili.
Nabengi yo mama yo koi, nabengi yo mama yo tingi ngai. Sokyo bora koti kate, sokyo bora koti kate. Kimandungu mabeko makebele na mboka. Soki bato manamu bakangi mitema ye.
Yandre Kimuta, Beslu Yindula.
Mambora ngai, milengi na ngai, okabi ya mbona nani. Sokia bara koti kate, na beko ma kebele na mboka. Soki bato malamu bakangi maboko kipabito.
Cyril Ekina.
La langue bolingo na yamana, tu m'as donné la folie du chasseur. C'est pas ma taille d'amour, c'est pas ma raison de vivre. Otu na moi kaka se kule na yo, chéri na ngaya bomwana.
Basanti mananga iye, songa na ndako. Souci la enzo te kanga na kopela e.
Mon amour, mon amour, c'est le bon.
Il a redo père triple.
Te extraño, querida. Tu eres mi vida. Estoy loco por ti.
Willy Lumina frappe encore.
Tu m'as donné la folie du chasseur. C'est toi ma taille d'amour. C'est toi ma raison de vivre.
Bacho, Papa Tendai, Ganda Monica na Luanda.
Amanala ni chasse, Makemana yone no ereki, Nika kayo pande na kangai, Soki na siliki, Wana amu, Eleki mingi papa o.
Maurice ma finga,
Kuna moi e kokani te o, Basi peba keseni, Aina nika kayo pande na kangai, Soki na siliki, Wana amu,
Pierre Binda, Machuda, Mandang. Wanani, Eric Divita et Lucaba problème.
Batomi balé sa pibali nani polini ko baby sa polingo na bango.
Bosco Utufa de Panama. Freddy Lokende.
Batomi balé sa pibali nani polini ko baby sa polingo na bango.
Chochombe e membayo
amanda so amanda ko kama kisai e ayo na pie
solo solo Jérôme Nulva de Bruxelles
amanda so amanda ko sana na bebe moye ye
chombe choa Prince de Paris.
La la li na tsama ta li kola baba ka li kola na sabali na tsama mo kanzi. Ayo kanga. La le li yo. La le li yo Philippe Gese. Le meilleur. Ya le le o. Ina kupena hansana. La fila o papa na Christe. Ingo susio.
Si fe kino a chaque chaque. Machuda mandangi. Et tous malais, mando manda
manda la biche, manda la biche, manda la
biche, manda la biche, manda la biche, manda la biche, manda la Motemba ya Philippe Mbanza Ma Denise mère triple Et à papa Makabi Et toi Si si Action Zakoto J.P. Mandiang Kazaka na Kazaka Bienvenue Vangase de Petit Melou Yanene Vanga Trésor et loi loi Hélène
Amanda
Balamoulou Meyakodo Emani Shababo Ingambe Kabasu
Ah munga mwiku Timote mopia weta Tata na bana Okei otiki biso kaka boye Atali lobate
Vie Pierre Zambe a pesaka, mpe a zwaka.
monga mwekue Ngai naleli timote mopiae Weta natika kio malamue Boko noe utiko wapie A monga mweku Ngai naleli papae Ngai naleli papae Ngai naleli monga mwekue Ngai naleli timote mopiae Weta natika kio malamue Konwe utiko wapie Amonga mweku Ngaina leli papae Ngaina leli papae Ngaina leli monga mwekuwe Ngaina leli timote mopiae Weta natika kio malamue Konwe utiko wapie Monga mweku Nampoko yango pongi te osomete gangi makasi Masamba na koko babinie Nzoto nanga elengie Vietere na benga kiki chasae Sangwe sali malamuteo Papa tiki piso Oui mille kilometre na sala niño Calver nanga e bandi Zamba pesa makasi Soki yete nani mosusu Akolendi sanitema Makasi na biso e suki e epaya yo e Yonde kolo milimo Ola kisingu ya nayoe Anza mbenanga
Papa Wemba, adieu, Timothée Mopia, Ouetta.